zulu kwafe
namantobike zangovuma kukali nsizwe mbatintombike zangovuma kukali nsizwe Govuma kukali nsizwe yeza ngovuma kukali baba ngome mapatheni mangomi kwaZulu baba ngome mapatheni ngomi kwaZulu baba ngome mapatheni mangomi kwaZulu baba ngome mapatheni ngomkhonto kaShaka batushizwe uzu baba ngomkhonto kaShaka batushizwe uzu baba Go for my home.